ਕੁਈ ਸਗਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸਗਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਸੰਬਤਾ ਅਬਦੁਲਬਤ ਗਲਗਲ ਕੇਸਾ ਸਾਲਮਾ ਫੁਲਕਾ ਦਿਲ ਕਬੇ ਅੰਗਾ ਸਾਸਦੀ ਮੇਤਰ ਬੰਦ ਟਿਕਡਮਿਲਮ ਟਿਕਡਮਿਸ਼ਨੀ ਸੋਡੋਮੀ ਤੋਕੁਰਤ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਡੀਸੀ ਰਾ ਸਗੰਤਾ ਫਾਨ ਓਰਮੋਂ ਸਾਤਲਾਈਤ ਰਤ ਤਮਸਾਸ ਕਨਾਪਾ ਅਮਮਾ ਜਲ ਕਬਾ ਅਕਮਲਤਨ ਵਰਬਫਤੋ ਤਕੇਨਿਆ ਸਗੰਤਾ ਕੇਨਿਆ ਰਾ ਕੇਸਤ ਗਬਾ ਸਾਲਿਫ ਕੋਪੀਲੇ ਤੁਰਬੰਦਰ ਬਿਕਨਾ ਕੇਸ ਤਮਸਾਫਾਵਾਂ ਕੇਸਾ ਕੰਨੇਂ ਫਿਲਮ ਇਰਰੇਵਿਨ ਸਿੰਨਾ ਕੇਸਿਸੂਫ ਕਿੰਡੇ ਫੰਨੇ ਜਰਾ ਕਨਿਸਿੰ ਕੇਸੂ ਮੇਸੂ ਅੰਤੂ ਜੁਵੇ ਹੋਰਾਤਿ ਹੰਕਤੁਮ ਰ ਸਗੰਤਾ ਕੇਨਿਆ ਤਕਨ ਵਲਿਨ ਤੁਰਤਨ ਸਿਨਾ ਫੇਰਾ ਅਮ ਗਰ ਕੋਪੀ ਤਾਨੁਤ ਚੇਨਾ
ናኑ ጋምቤላ ከይሰት በላሉላ ቱርባንከነ ከይሰሙደቴን ለኮፍስና ሞተ ቀየርሳኒ ራቡቃኒ ኩመዲበተኮፍ ኩመጃ ኡልጋው ሞቱማናንቻ በክስሴራ እትጋፈተማን ዋጅረሆ ገንሰሶዳ በላ ናኑ ጋምቤላ ጋብቴብል ሙን ሮምኒጭማን እንገደ ሮብ ከለቲ ለማን ሎለጭ ሎላ ጭማ ኡሙን ከነን ጎድናሌላ በከይሰጅራን አናሌ ሰደከይሰት ቀበኛፍ በለዳሌ ሚዳ ሚዳ ግራጅጠና ኮርመልካ አምቦራ ገባሰቀባ
ናኑ ጋምቤላ ጎድነኙር አናላሬ ኬሳ ቱርበንደር በኬሳ ሰባባበላ ኡማማበላ ሉላቲን ቀይሳኒ ራገዲሰኒ ለፈጎጋት በቀጩይ ሳኒ ለሞተዱበተን ኬሳ በላሉላ ከነላልጅሴ አከስጨለንጅሩ
እለስም ከቼ ጋርኮት ባላሎ
ከዚህ ገርቦስን ጀጠማ በላሉላ ጭማ ከሲ ኤርጌምቤ በለዶትኒ ድዋኒጅ መንሌ መንጨጅራ ለሞትኒ አመለፈጉ ጋቴ ትበቀታጅ ጀቹንዱበተን
ወይኒ ያል ባላሎ ዘናቡ ከመተን በላዩ ነዋል
ቡኒ ሊያልን ጀጠማ ሮብኛ ከመሌ ተይር ሉላን አመቲ ቆይ ብሱሌ ለሞትኒ ዱን ሰባሉላ ከና ቀበኝ ዱ ለበኒጅ ማንጉዶተ ባትኔ ገረለፈጉ ጋቴ ትገይሳቱሬ አማፍነም ይሚደም እንጅሩ ጀቺን ዱበተን
ኩባቲ ልቡነ ማረጋቀበ እንጅሩ ሀጀደም መሌ በለዶት ሲመና ሄዱዱፊ ቀበኝስ መንጨው ሳት ከንሻን ዱበተን
ከዋ በዛት የተነሳ ነገር
ዋም ቢሻን ኡጅሙስ ሰበበ በላሉላ ከናበዴፍ ነምኒ ቢሻን ኡጉንቀው ነሞስኒስ እዶለፈጉ ጋቴ ትበከተኩቶ ለጥቀው መኒ ዋንጅረኒፍ ለሞትኒ ኡታሉ አንቀው ማጅሩ አነሌክኖ ኡታሉ ነቀብጅራ ጀቹን ዱበተን
ኦጌሲዮላና ዋጅረ ሆገንሰ ሶዳበላ አናላሬ ኦቦታንኩኝይድ ሮበት ሩበንደር በኬሰ ጋፈሮ ቢሮቤን ሉላጭማ ኡሜ ጅራቱታፊ ቀበኝረ ኩባቲ ከቀብሲሴ ኢላልጅሴ ዋንጅረንቀው
በጣም ከፍተኛ ዝናብ ዘነበዋል
ሮብኒጭማ ሮቤ አናላሬ ገንዶ ተድክደሚ ሰደከይሰት በላሉላ ኡመሜ ለሞትኒ ኩመድክደሚ ሰገሊፊ ቢባውሪ ሰደከሚ ሰገል ቄሳኒ ረቡቃኒ ፈጉጋቴ ፍመኔን በርኖታ ከሰተርከሙ ገሩ ልቡና ማረት አማፍ ዋቲን ከከበንጅሩ ጀቹን ዱበተን
ከኑማ ወልቀበቴና አኑ ጋምቤላ ከሰቲ ሰባሉላቲን ትሩበንቶ ከከሰቲ ለኮብሲና ሞተቡቃኒ ኩመሰገልተማ ኦሊን ደበሉ ሳቲ ከን እትጋፍተማን ሆገንሰ ሶዳበላ ናኑ ጋምቤላ ዱበተን ኦቦጋት ቤልሙን አከጀለንቲ አኑ ለሰዲት ጎድነ ኒዌሪ ፍአኛው ከሰተርገመን ከሰቲ በላሉላ ኡመሜ ነሞተ ኩመዲበቶ ኮፊ ኩመጃ ትሩበንቶ ከከሰቲ ቡቂሴ ጅራጀቹን ዱበተን ሃለጅሩ ላልጅሴ አከስጀለኒ ጅሩ
ኛ ጎርፍ ነው የመጣው በኡሩማ በኩል ዳምብሎ መዝበርና በድቦ ሱዳን የመጣ ጎርፍ ነው
ክልቲ ሱዳን ኪባስ ናኖ ኦሮሚያ ኪሳን ሉላጭማቱ ገረ ጋምቤላ ልፌ አኑሌ ሰዴ ኪሳን ሞተ ኩመዲበተ ኮፊ ኩመጃት ሰባ በላሉላ ኡመሜ ወልቀበቴ ቄሳኒ ራቡቃ ሰመን ልቡነ ማረቲ አማፍ በላን ኡመሜ እንጀሩ ገሩ ቀበኛፍ በይለዶ ተራ መንጫቲን ጉዳጌ ሄጅራ ነምኒ ቁርአን ስሩ ተማጅራ ኪሱማ ዳይመን ለሞትኒ ዱን ቁራ ወልቀበቴ ያል ያርከቹ ቀቡ ጀቹን ዱበተን
በላሉላ ከነ ወንቲ አማታታስ ሹሞ ለሞት ከና አንዱረ ቀይሳኒ ሰበቡ መበላሉላ ከነ ትቡቃኒ ትረን በከጅረኒ ሰበባ ሎላሃማ ሮበጭ ማሁርዶ ፈሙደቴን አመሌ ረዴቢ አን ቡቃ ሰማጅራቹ ሳኒ ላች ሴቲ
ግን አሁን የመጣ ያለው ጎርፊ በጣም ካክም በላይ ነው
ከናንድረ ሎላንጭማን ከሙደታ ቱሬ ባቲ ፉልባና ወደ ቱሬ አመገሩ ሀገየ ኬሰፍፌ ወቱማና ንቻ ዱሴት ሱዳፍ ኮፓቱሌ ሎላሃማ ቱፌ አማ መርሳለ መፋን በላንኩን ከሙደት ቱርበኑ ጥፈን ኬሰትሌ መርሳ ሰደፋ ፈፍራፋን ሎላንሃማት የምትሉ ሁደንዳ ያዶ ጀቁምና ከናፊስ ፕሬዝዳንቲና ኑጋምፔላ ደበለቴ አንጎትኒ ብሮ ገራሃዋ ሳቲገዲ ወኒ አከ ሩሰኒው ፈይገተኒፍ ወበኖ ኡማጅሩ ጀቹን ዱበተን
የሮአማ ከና ሶቺ ቡቃቱ ተከኔን ገርጋሩ ዳፍጋው ሞቱማ አብሊሚት ሞቱማ ቲን ታስፈማጅራ ጀጠን አከስቲፍ ሰኒጅሩ
ክሊሉ መንግስ የራሱ ውሳኔ እንትናረንጓል አንድ 10 ሚሊዮን ብር ወሰነዋል
mootummaa nichaa birrii miiliyoona 10 gargaarsa nyaataaf murteesseera. Hojjettoonni mootummaa keessumaa aangawootni uffata isaanii buqqaatotaaf akka erbanis taasifameera. Dhaabbilee miti mootummaa akka UNICEF biskuta fa'aa dhiyeessaa jiru. Namootni kunneen akka lafa gogaa ta'e turan taasifamaa jiraatullee birrii miiliyoona 10 gargaarsa namoota buqqa'aniif hin ga'u. Gaafileen gargaarsa dabalataa mootummaa federaalaaf dhiyeeffamaa jiru. Jechuun dubbatan.
Institiyuutiin meteorolojii Itoophiyaa waggoota 30 darban keessatti sa'aatii 24 keessatti fokkaan cimaa kanaan dura roobee hin beekne kallattiiwwan biyyattii kaababaa giddugaleessaa lixaa fi kibba lixaa keessatti roobaa jiraa jechuudhaan ji'a hagayyaa gara dhumaarraa jalqabee garuu kaababaa irraan kan hafe bakkeewwan biroo keessattis haalli roobaa amma jiru kun cimee kan itti fufu waan ta'eef hawaasni eeggannoo gochuu qabaa jechuudhaan yaadachiisuusaa gabaasuun keenya ni yaadatama. Dhaabbata mootummoota gamtoomaniitti waajjirri jaarmayaa dhimmoota gargaarsa namoomaa OCHA jedhamee waamamuun beekamu torban darbe keessa ibsa baaseen naannolee Itoophiyaa garaagaraa keessatti torbanoota muraasa dhufan keessatti sababa balaa lolaa uumamuun jiraattotni miiliyoona 1,700 caalan miidhamuu danda'u isaan keessaa kanneen 1,400 caalan immoo qe'ee isaanii irraa buqqaasamuu hin oolan jechuudhaan beeksisee jira. Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amboorraa.
Dhaabbattoonni tokkummaa mootummootaa beelli hamaan gaanfa Afrikaa mudate gara beela sadarkaa bala'amaatti cihaa jira jechuudhaan akeekkachiisan. Keessumaa Somaaliyaa keessatti hongeen waggoota 4 walittaansuudhaan mudate dandeettii lammiiwwan biyyattii midhaan nyaataa facaafatanii oomishuudhaaf qaban laamshessee jedhu jaarmayaaleen gargaarsaa ka tokkummaa mootummootaa kun. Gabaasaa Liisaa Shilaayin bafaqaadu dhiyeessa.
Lammiileen Itiyoophiyaa, Keeniyaa fi Somaaliyaa miiliyoonni 22 ta'anii akka beela hamaadhaa fi saaxilamanii ibsaa jira dhaabbanni sagantaa midhaan nyaataa addunyaa FAO'n. Sababa hongeetiin kan ka'e beela qaqqabee fi sababa dhumeensa beelladootaatiin namoonni miiliyoonii 7 ta'an nyaata, bishaanii fi marga beelladoonni nyaatanu barbaacha qe'ee isaanii gad lakkisanii akka godaanuudhaa fi dirqamaman ibsee jira gabaasni FAO kun. Yeroo amma haalli roobaa mul'achaa jiru waan dadhabaa ta'ee fi rakkinichi waggaa 5ffaadhaa fi akka itti fufuu danda'u ibsuudhaan FAO'n akeekkachiisee jira. Baha Afrikaatti daayireektara FAO kan ta'an Maayikil Daanford Somaaliyaa fi kaaba Keeniyaa erga daawwatanii booda tibbana magaala Naayiroobiitti ibsa kennaniin lammiileen Somaaliyaa miiliyoonii 7 ta'an rakkina namoomaa jabaa ta'e keessa seenuu isaanii ibsanii jiru.
We have a real risk of famine. It hasn't been declared yet, but already there are over 200,000 people in famine-like conditions, catastrophic levels.
Sodaa beelaa dhugaatii qabna. Amma ammaatti hin labsamne malee namoonni 200,000 ol dhabiinsa wabii midhaan nyaataa sadarkaa sodaachisaa ta'e keessa yemmuu seenan kanneen biraa miiliyoonii 1,400,000 ta'anis itti dhiyaatanii jiru. Kanaafuu sochii gargaarsaa ol guddisuudhaaf yemmuu maallaqni hin buusamne haalli beelaa nu keessa jiru ni sodaachisa.
Akka Daanford jedhanitti haalli amma jiru waggoottan 21 darban FAO'dhaaf hojjechaa turan keessa waan arganii hin beekneedha. Haalli bara 2011 Somaaliyaa keessatti namoottan 200,000 walakkaan isaanii ijoolleewwan galaafate haala yeroo ammaa jiru keessatti guddatee mul'achaa akka jiru dubbatanii Daanford dabaluudhaan. Sagantaa midhaan nyaataa addunyaa namoota Jibuutii, Itoophiyaa, Keeniyaa fi Somaaliyaa keessa jiranu miiliyoonii 8 fi miiliyoonii walakkaa ta'an gaaga'ama oolchuudhaaf gargaarsa isaa akka ol guddise dubbatanii daayireektarichi. Waggaa amma keessa jirru keessa yeroo hafetti gargaarsa lubbuu baraaruu taasisuudhaaf doolara miiliyoonii 400 fi miiliyoonii 16 akka barbaachisuudha kan dubbatanii Maayikil Daanford. Hanqinni midhaan nyaataa gahaa yookiin hanqinni midhaan nyaataa jabeenya qaama namaatiif gargaaru gaanfa Afrikaa keessatti sadarkaa olaanaarra ga'ee jira. Akka dhaabbanni addunyaa fandii atattamaa ijoolleewwanii kan mootummoota gamtoomanii yookiin UNICEF gabaasetti ijoolleewwan miiliyoonii 10 ta'anii fi umuriin isaanii waggaa 5 gadi ta'e hanqina midhaan nyaataa madaalawaadhaa fi daran saaxilamanii jiru. Dubbii himaan UNICEF James Elder akka jiranitti ijoolleewwan yookiin daa'imman gaanfa Afrikaa gaaga'ama hamaa keessa seenuudhaa fi dhukkuba tokkoon qabamuun isaan gahaa jedhu.
When you've got these terrifyingly high levels of severe acute malnutrition in children, and that's 1.8 million of those children in that state right now in the Horn, 1.8 million, when you've got those and then you combine it with the...
Yemu angkina menanyata daimani hala sodajisa zirka olana rage argitu. Yemu daiman gamfa Afrika milioni to kofi. Kuma dibasad de thala akasi kesa jirachu sani beg tu kanati. Yoo dhukkubni akka koleeraa garaa kaasaa itti dabalame yemmuu lakkoofsi du'iinsa daa'immanii haala sukkanneessaa ta'e dabalu argita.
Jiraattonni naannoo baha Afrikaa bishaan qulqullina qabu argachuu danda'ani ji'a guraan dhalaa darbe keessa miiliyoonii 9 kan turan yemmuu ta'u yeroo amma akka miiliyoonii 15 ta'an Ilder himanii jiru. UNICEF qarshii deeggarsa atattamaa kanaan dura ramadee ture miiliyoonii 100 fi miiliyoonii 19 dhiyeenya kana dachaadhaan ol dabaluudhaan gara miiliyoonii 200 fi miiliyoonii 50tti ol butuun isaa ammam akka barbaachisummaan gargaarsaa dabale agarsiisaa jedha gabaasni Liisaa Shilaayini VOA fi Geneva irraa qindeessite kun.
Bara barnoota 2014 darbe kana keessatti Borona qofaatti barattoonni 7,000 sababa hongeetiin barnoota addaan kutuusaanii waajjirri barnoota Booranaa beeksisee jira. Obbo Tasfaayee Walda Mikaa'el hoogganaan waajjira barnootaa akka godina Booranaa akka jedhanitti keessumaa maatiin barattoota horii isaaniitiif marga barbaacha bakka adda addaatti waan godaanaa turaniif wanti kun immoo akka ijoolleen isaanii barumsa dhaban taasisee jira jedhu Galmoo Daawit Torbee kana kan nu gabaase keessaati.
Obbo Tasfaayee Walda Mikaa'el hoogganaa waajjira barnootaa kan godina Booranaati. Hoongeen godinichatti gana darban hammaataa dhufe haala baruu fi barsiisuu irrattillee dhiibbaa kan geessise ta'uu eeran. Kanaanis barattoota kumaan lakkaa'aman barnoota irraa adda kuteera jedhu.
Baranatti rakkoowwan hammaatan jiru rakkoo ijoollee harka 4 qalamatti nurraa harca'e kun jechuun lakkoofsaan yoo deebisan ijoollee 17 oli. Sababii harcaati isaanii tokkoffa godaansa horii waliin godin gujii mixaatti burjiitti amaarotti dabre gediyoo keessallee godaananii jiranii sabab kanaan harcaatiin barattoota lakkoofsaan maal olitti dhufee nurraa harcaanii jiranii. Haa ta'u garuu qorumsa ijoollee hafti manneen barnoota keessa mani barnoota akka buusti ta'ee fi sagaleen lachuma nyaatanii bishaallee mootummaatti waraabaa fi mani barumsa tokkollee adoo hin cufaminu wagga dabre mani barumsa ijoollee haaluma gaariidhaan qorumsa fudhattee jirti rakkoon tokkollee hin turre kan wagga dabre jechuudha.
Obbo Tasfaayeen aanolee 14 godinni Booranaa qabu keessatti sagantaan nyaachisa barnootaa gaggeeffamaa jiraachuu eeranii kana keessa jaarmaa mootummootaatti sagantaan dhiyeessa gargaarsa midhaan nyaataa addunyaa WFP aanaa 3 kan hafe kaan ammoo baasii mootummaatiin gaggeeffamaa jiraachuu ibsan. Kana malees hosteelota barattoonni keessa jiraatanii baratan 39 Boorana keessa jiraachuu himanii isaaniifis gargaarsi gosa hedduun dhiyaataa fi jiraachuu eeran. Galgaloo buttee barataa kutaa 12ffaati. Hosteela yaadannoo 60,000 liitan dhuuf ijaarame keessa kan jiraatu galgaloon gargaarsiif kennamu gahaa miti jechuun dubbata.
Wanna dhaabbata gargaarsa akkana namaa godhamu jira jedhaniitin hin jira tokkollee hin jirtu. Maatum keenya irratti argame jechuudha duraani.
Ammas galgaloon barnoota bara haaraa bara 2015 torbee muraasa booda aansu ilaalchisee yaaddoo qabna jechuun dubbata.
Tokkoffaa namni tokkummaan barumsaa yookiin iskuul tokko galuu fi maatiirraa waan argatu fudhatee deftera biirii walitti qabatee waan akka gargar cuullee bitateetiin gara iskuul isaa gala ture. Dhiyaan kamuu ammaan tan maatiin warroottan armaan horii baay'ee qaban kan horii dhabaniitiin maatiin isaaniitu gara haala yaaddessaaf sodaachisaa keessa kan jiranii gara iskuulaatti deebi'uu fi akkamanii haalli humni baay'ee nam sodaachisaa jira. Inni lammaffaan ammoo gaafa asii deebitee iyyuu namni armi jiraatullee mi'aan sagalee sooratee jiraata uffata uffatee jiraata deftera biirittis barbaachisaa waan sun iyyuu maatiin nam kan waan gargaartuu hin qabdi iyyuu inni akka malee haala yaaddessa ta'ee jira. Deebiin ammoo naannoo hongee agammaa itti fufaa jira.
Obbo Tasfaayeen garuu barattoota hosteela keessa jiraatan kanaaf jaja'an altakkatti gargaarsi dhiyaataa ture jechaan dubbatu. Ammas gargaarsi kun gahaa ta'uu baatus itti fufaa jechuunis dabalanii himanii jiran. Biron Barnota Oromias, Borana Dabalate, Gurinale Hongi Midature Kesati, Baratoni Rakokesa Katuran Erejra, Bogarma Baisa, Itanano Gana Biro Barnota Oromia, Birochi Baratota Kanade Garuf, Biri Milone di Balamafi, Milone Jatamiafur, Basi Guchur Batan, Barabarnota Barakumla Mapurishan Kanatisi, Sagantania Tabarnota Oromia Gutu, Rawira Kanulutos, Biwet Manijuru.
Apolijara Brana, Jibudatoko, Energeta Majeramika Yadame. Sekian tanya tak mungkin menembar nota ini. Sekian tanya tak menembar nota kuni. Warna nus targetkan bukan. Baratu tak kuat aku amat kuat afri. Baratan menembar semua sekian harga manusia itu. Sesat TV itu omgen itu berdebat aji rugaru. Menembar nota serat kasut kofa kutop kau amat sedih hunduma. Kerabu sahun kofa TV sektor serat ka anatun dekame. Kanda menawa sebal asin demi irmana. Awal sebab latin dia kesab dia alatin, nyata manin bernota karena ayat sini dia makanan mereka kena jurun dan dapat najis itu uji karena kesab taruh bayu uji kesab sini lah. Ini buat dah sini bora, anak urusi sebulan dua orang ni dia tahu karena sekarang ini nyata mida ni itu perintah kabur di Sudan mereka nak kena korak cuta dia ada maju.
Wantu kuna kasri tu jerau lufi wajar ikan mau birum bernota agam kupaire.
Akhirnya warna-warna kau adun dana segenta nyata mida ni kena serka mautu mati kena presiden tinano orangnya asin kene ogena muda sektor segera kita tu kau fikir sekarang kau fi sektoron pun segenta kena bumara nak kau ogena ni usahu askesati sektoron ni serka orangnya kesejiran hundum tu amma genda tekanjiran nano rakase hundum tu kau esak.
Wanita pun kan gegefamu, bayar tu motor mati ni mo, kami ni retur matu kami tu motor ma, kan ibin segantang kopai jira.
Kan andro kagina motor mara, kerana mada mungkin ni lene di dalam asin lene jatami afra kau najirun tay. Guto manggu tu baru bayar tu motor mati no tontan, ermana awas abal latin, ermana ojito tu sadar kanjiranin, ermana lani hunda latin biar kesah biar alatin segantang kau ni melka jira, ni jarang ni tu mera bayar tu motor mara ramade ni.
Segantangnya tu baru tu tau rumia kanas, wajiru busa guno fau rumia. Karusun gagi sutau kan ima miyoto, ukuran busa guna farmia obu Mustafa Kadir, seganti cibari reca kase hujirak kaulu himani juru.
Farmia tersebut, raga agama juru, pertama, umur super milyar terbang raga amma milyar jahat tu kator macam tu, niata anda berita kesan nasi sudah, kopi satu murni, resource mobilisasi, firman nama matakin, insan guna fac asa juru fi bisnisa, serka muda juru wajin kanu jitu.
Abu Girma Baisa, itanan ogana biro bernota Oromia, galmin baratota kambara kumala mafudashan, kales agairi demisadi barakumala mafudafur kase, hagaduma kameti kanitifufajiru tau ifsenijuran, nyachisi baratota mannin bernota motuma, kananduras onkololesa barakumala mafudalama kasun, bulchisa magala finfinne kesati, rawi rejura. Gabasa gale imirikaf kalmudait, finfinnera.
Bara mootummaa dargi waraansa Eertiraa keessatti gaggeessamaa ture irratti obboma ammoo afataa gama humna waraana mootummaatiin adda hiyyoota tasfaa'ee immoo gama riphxee loltoota Eertiraatiin lolicha irratti hirmaachaa turan. Obboma ammoon Wallaggaa gidda ayyaanaa irraati kan gara waraanaa deeman booda waraanicha irratti booji'amanii harka riphxee loltoota Eertiraa seenan. Adda hiyyoota immoo qabsooftuu riphxee loltoota sanaa turan. Gara booda lamaanuu qabsaa'ota Eertiraa ta'an. Yeroo kanatti lamaanuu jaalala keessa seenan amma lamaan isaanii finfinnee jiraatu Gabra Mikaa'el Gabra Madintu haasofsiisee nu gabaase kunooti.
Barataa kutaa sagalii ta'etun jiru shaambottuun baradhu gidda shaambu dhaqanii barachuun deemsa guyyaa sadii nama barbaachisa ture achirratti galaa fe'uun barbaachisaa waan ta'eef. Ada kon nabersi satu re, mereka gar-gar bani turani, karena aku bersih sini awalnya anu, anu saya muka ba, hati ko namota jolle sani fe, mida anu saya ni fe dan kadatte harre kadatte, mida nafisa amadan deseti alteti, kutasa galirat garu bayi cuma anu fe, ada kos gar-gare, mata kos gar-gare nabersi seren, kerafin finer fe. Finfinner fegaru akan yadin thane, ojim branar gamne, kanture hojin banaa ture hojii loltummaati gaafa mandhake san akka carraa ta'ee nan filamee gara Dabra Biraan kan jedhamu Xabaasee lafa jedhamutti dhaqnee leenjine jajaa leenjii erga fudhannee booda eebbifamnee halkan tokko Finfinnee bullee barii kaanee gara dirree xiyyaaraa nu geessanii achi xiyyaaraan gara Asmaraatti fudhatamne jechuudha.
Baay'ee isin galateeffadha addeewwaati. Mee walaabarru.
Qaasiif Hitsin Barkullo Bishaan Tishaatiniitiin.
Gara qabsootti kan makame bara 1971 kutaa bulchiinsa Akaale Guzaa iddoo Dagga Mahaarii jedhamutti dhalatee guddadhe. Umuriin kiyya barnootaaf yeroo ga'u hanga kutaa jaha baradheera. Achiin booda ganda dhaloota kiyyaa ka'ee qabsoo hidhannootti makame. Qabsootti yeroo makamu shamara umurii 16 ture. Umuriin kooyyuun geenye xinnoon ture. Gara gammoojjii ergan baheen booda kallattii dhumaan gara saahilii buune. Achittis giddugala leenjii Afcawaa jedhamutti ji'oota 8 leenjii fudhanne. Leenjicha erga xumurreen booda gara kutaawwan adda addaatti ramadamne. Kan kutaa dinagdeetti ramadameen ture. Achittis hojii nuuf kenname hojjetaa turreerra. Humna raayyaa addaa waraanaa tureefis hidhannoo fi galaa qopheessinee geessaa fi turreerra jechuudha.
Waggaa lamadha kan inni loltummaa irratti ture. Yeroo sanatti waraana bakka adda addaa irratti na mudateera. Waraana ciccimoon na mudataniiru. Naannoo Haggaaz kan jedhamu karaa qordaatirra bakka tokko jira. Achi eegumsa taa'een ture. Turtii xinnoo yeroo xinnoo booda. Dubbintu naaffaa kun rakkisaa waan ta'eef saraawwitii guddaa Battis Birgeer kan jedhamee waamu tokko walitti kuufamee jechaadha. Gara naaffaatti akka duulu reeshinii baay'ee fe'ee loltoota naaffaa turan sanaaf 15 shaalaqaa kan jedhamudha kan naaffaa ture bara sana. Sana booda dhannee karan irraa baay'eetu deemee Nasaalit kan jedhamu jira. Lafa sanarratti shaabiyaan garmalee wanni cimaa hojjattee nu eegde. Achirratti dhukaasni baname Al-Sadii loltuun Itoophiyaa waraana banaa yaali guddaa ciccimoo godhee taaneen immoo amma lammata irratti deebatti surgee duubatti deebi'e afaabeetiin dhaqnu obbolaan keenya yoo akaan kan jedhu mormii cimaa kaasnee turre taaneen dhumarratti. Garaagaraa loltuun sun yaadni isaa garaagaraa ta'ee dhumarratti xiqqoo namoota gaaffii akkasii kaasan rukkutuu waan barbaadamaniif nu ajjeesuu barbaadanii kan warrumtan keenya jechaara warrumti ajajoonni keenya. Kanaaf amma immoo helikoopteriin shan ammas dhufamee gara afaabeetitti loltoonni akka guuraman yeroo godhamu keessa ani na jajamne callumadhee dhuman. Itti makameen qajeelee jechaadha gara afaabeetitti. Afaabeet dhannaa achitti immoo guyyaa 11 booda kaampiin sun akkuma jirutti wareeramee loltuun achi jiru sun hundumtuu akka hin taane ta'ee kanaaf warri lubbuun hafne immoo gara karanitti gallanne mishiri keessa baanee otoo fiiminu. Akkuma jirutti caakkan akka jirutti saraawwiti EPLF ture yookiin shaabiyaa jechaadha. Kanaaf caakkama keessaa ka'ee harka qabee haala kanaan boojaamne jechaadha. Kanaaf bara 1969 dhumabaatii Maggaabiit jedhamu keessa kafaan Amaariffaatti baatii sana keessatti. Boojamuu danda'eera naaf habeessa narratti.
Abgalli nama haqii
Gara kapso hitan not fe'i duma kenyan makama turre ba'i esir rakkanu turre Damni kenyan nudadam maksa turre Dini kenyan inu akkate dina kenyan waranne Ummata kenyan bilisa akkabafunu barnonni siyasa nufkenna ma turre Yero sana hundu wal kitte turre Ira dubara wanti jiram hin turre
Wadiyele gwaliyele
Undinu kayu toko ke etri. Wanti toko ulkasi, toko tike suf taisamu hinturri. Adda waranatis, walki talula turri. Adim se kapso kisit mada unjira, ku unjira. Kana und amani itsena wante if, homanu timfakatu turri. Umata kini kufa, bilisa basuf, yana turri.
Nuwaga amadashi.
Sanaboda, aje jansani toko nfe. Nutmar sani apa tanya ruka we nut kabani, aja jangan sani tu korse, amar sani, inkuan kita berata rasa cuci, nut ganu fe kun bayi se dingkira, malif, kan yad, wambra yad, nufit atur tani kun rakenya rakus tani, dia tu koin ane sara kesan aku fikdu, akan aja tegda. Garu bagawa kaya senamis, kuan kita berat refresh. Di masa jemu, di mawan beragunung kamu, sin, taruh tak kota bulat jolle, kota bulat jolle, dal dal tua tak, aku makinnya dah, cungku famora, nuti biar kenyang rasa wasuf, mau tu mau jingu lola jeramale, ummat itu pia jibine akinmu, taruh tu ummat itu pia. Waran nefitu yokin majis mitika yonkenya kanaf halus nitimban
tam rohat kamana chokunat mohana kayfatu
kabinsa boji amtu ta walqabate barnoni nufkenam boji amtun akumake dungur fandon ta usani motuman dergi oso isan injalatin jumla dan gara warana ak isan galchira kanawante e boji amtu siran akakam ni baran na turri
kan tsala
notis hal makanan dammakne isanis akuma kenye ta u isani hubanne akata qajel fama nuf kenmen sirnan qabato akadina isani lallu turri
neeti wudde zahaba mamrihi bu um khatali
Tota Somalia kesaman epate jirufi gare shor kesutota al-Qaeda wajjinini Roma akka qabu kan beekamu al-Shabaab biyya olla Somalia Kenya irratti halillara wachu akka barbaadu tibbana dhaadate jira sababni inni Kenya irratti halillara wachuudhaaf barbaadu sababa loltoonni Kenya miseensa naga eegdota gamta Afrika taani Somalia kesa jiranufi jedeera al-Shabaab sambata dhengadda ibsa barreeffamaani afaan ingiliziitiin baaseen Kenyan loltoota ishee Somalia keessa hin baaftu taanaan magaalota biyyattii adda addaa keessatti haleellaa akka raawwatudha kan ibse. Mootummaan Kenya lafa musliimaa weeraree qabatee jira kan jedhe ibsi al-Shabaab kun lafa keenyaa fi uummata keenya weerara Kenya irraa ittisuun akka nurra jiru beeknaa jedhee jira. Umar Mohammed dhaabbata International Crisis Group jedhamurraa xiinxalaa gameessa Afrikaa bahaati. Imma kana irratti ibsa karaa WhatsAppiidhaan VOAdhaaf kennaniin akkana jedhaniiru.
Generally, Al-Shabaab remains a threat to Kenya, both from infiltration across the border and terrorist attacks in other parts of the country.
Akka waliigalaatti daangaa ce'ee seenuudhaanis ta'e kutaalee biyyattii biroo keessatti hojii sorora keessummaa raawwachuudhaan Al-Shabaab sodaa Kenya akka ta'etti itti fufa. Kanaafu waan barbaadan amma argatanitti Keeniyaa keessatti yaalii haleellaa raawwatan itti fufu. Kunis amma waraanni Keeniyaa sochii Somaaliyaa keessatti taasisaa jiru dhiisuttira.
Mohammed Hussein Gaas daariktera Rad Peace Research Institute yookiin rakaa qo'annoo nageenyaa Moqaadishoo keessatti argamuuti. Mohammed haala kanaan duraatii wajjiniin yemmuu wal bira qabanii ilaalan gareen al-Shabaab waggoottan dhiyoo kana keessa maallaqaan jajjabaachaa akka dhufe bilbilaan VOA wajjiniin yemmuu dubbatan himanii waraanni naga eegdota gamtaa Afrikaa Somaaliyaa keessa jiraatullee al-Shabaab yaaddoo qabatamaan naannicha keessa jiru ta'uu isaa himaniiru.
Radion Sagale America Sagantana Fan Oromo Galgale Kesa Sa Alama Fulakka Jalqabe Hanga Sa Sadit Sambataf Dilbat Satellite An Saganta Dabars Kanarra Asrat Rawota Kanisin Kesum Messi Antujube Horati Qopi Boritin Wolitte Debina Nagatti Bula